sisi kama ANC watu wasikae mahali pamoja waseme ati kwa sababu hao wamekaa kwa mlima au wanatosha kukua naibu wa rais kuliko sisi ambao tumekaa hapa chini. Kiti cha deputy president katika Kenya kwanza ni lazima kikuje hapa kwa chama cha ANC na awe Musalia Mudavadi.
Hatukuenda Azimio na Musalia Mudavadi kwa sababu we didn't have anything to get there. Lakini tukaamua to risk tukuje Kenya kwanza, na hatuwezi toka bure mpaka tutope na tribute president.
Na tunataka tujue ni nani anaweza saidia kufanya kazi ya kuinua uchumi. Sisi kama chama tunasema UDA ikichukua kiti cha president, ANC tunataka kiti cha deputy president. Leo tumeona deputy president William Ruto kabla apewe tikiti ya kuwania urais kwa UDA ameenda akafanyiwa interview. Akafanyiwa interview wakasema yeye anatosha kukua rais wa Jamhuri ya Kenya. Pia tunataka when they will be selecting the deputy president of Kenya kwanza, paka tuweke hao watu kwa ratili. Tujue ni nani ako na uzoefu. Tuweke hapo Musalia Mudavadi afanyiwe interview. Tuweke hapo huyo Rigathi afanyiwe interview.